mwaramutse neza dususuruke cyuti ya dususuruke njya ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo com uhasange ibiganiro dususuruke byose ahanditse umuziki Habiya mbere Rafael yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati muraho habiya mbere we na uraho neza urakomeza rero uti mbasabye indirimbo ya Theogene uwiringiye imana kubitutababarira ishimishe abasinga bose bo kwa Semapfunda batuye mu karere ka Gakenke umurenge wa Muyongwe akimana Marie Louise na media b'igicumbi Ayinkamiye konsole w'imuyongwe n'umuryango wankumbuye Apollinaire w'ikarongi Imana isubiriza igihe murakoze urakoze nawe rero habiya mbere Rafael
biganza
Dususuruke ni hano ku ijwi ry'America buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Ohereza nimero yawe ya telefone kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa kuri address email radioyacu@gmail.com. Tuzaguhamagara maze ususurukane n'abawe.
Nitwa Nsengimana Jean de Dieu, ndi Ruri mu karere ka Gakenke. Ndasuhuza abanyeshuri twiganye kuri Hope Africa University mu Burundi mu Ngagara, promosiyo umwaka w'2015. Wongera ngatashya ba mama wacu bari mu Mutara mu karere ka Gatsibo. Ndasuhuza kandi abanyeshuri twiganye secondaire ntibagiwe n'abana twiganye ubu ngubu muri universite mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza ku ishuri bita ISTC Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Murakoze.
None se Nsengima, ubu tuyihe indirimbo.
Indirimbo yari yose ya King James nta kibazo wayibampera.
Yego,
murakoze cyane.
Take it as a challenge. I am.
intege kisi no kwitekerezo cyanje kwitekerezo cyanje
ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke niburi wa gatandatu saa 12 mu gitondo Facebook VOA radio yacu Gloria wa Yesu uri Dallas muri Texas hano muri leta zunze ubumwe za Amerika yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati mwaramutse amahoro wa Yesu we amahoro nawe di urakomeza rero uti ndi umukunzi wadususuruke ndifuza gususurukana n'abakunzi bose badususuruke umwami ntamirukiro Philip n'umwami kazi wiwe nibakwirwe konsole bari Buja Burundi urubyaro rwabo rwose aho ruherereye mu mihingo y'isi umukobwa wa muyomba niragira Adelaide ari mu Kizuka mu Rumonge abo muri Fondation Arakeye mu Rumonge zone Kizuka ababanye bose n'abakunzi ba Fondation Arakeye aho baherereye hose na cane cane abanyakizuka nabo mu muryango wa Kirahinda bose Gloria wa Yesu uboherereje ubutumwa bw'amahoro n'urukundo mu muryango no mu kibano ubatuye akamanyu k'umutima ya Coral Sinai yo mu Rwanda
Megani yica makumyabiri n'umunani murongo wa makumyabiri na rimwe wasanga amagambo y'ubwenge yavuzwe n'umukozi w'Imana Salomo agira ati kurobanura ku butoni si byiza kandi si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyu k'umutima gusa
Thank you.
Ijwi rya Amerika dususurike ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Adresse radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu. Ohereza nimero yawe tuzaguhamagara pe tukugereza ubutumwa ku nshuti n'abavandimwe.
Okay, ndi mene Imana Samuel nkaba ndi mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Aba nashaka gutasha ababyeyi banjye rero harimo mama wanjye witwa Yosefina Bikorimana, na papa wanjye witwa Vanyangambizi Bertmas, na Petit Frere witwa Sibomana Celestin, ndetse na mukuru wanjye witwa Manariyo Eric, n'inshuti yanjye Jean Bosco nawe nkiriye na Ntezimana Ezekiel, n'abandi bantu bose banzi ku izina rya Nimimana Samuel ndabifurije bagira ibihe byiza. Indirimbo nayo nabasabira Mumbo Iwacu ya Satidi, bagira ibihe byiza kabisa.
Ye Nemeyima urakoze.
Ndabona mu murakoze.
Mama, umubwire yuko mukunda.
ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke dususuruke zose zisange ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvewa.com ahanditse ibiganiro umuziki naho maze rero dususuruke uyu munsi naho humurije mwese mwese rwose ndabashimiye cyane muceka kakadiho kunjana soirée dansante yanya kwigendera Chester Emeneya wo muri Congo maze wikende ibabere nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Yeah.